Katonda nze nazza kwashiye okundeka okwanzirana n'ensi eno byentegeka biyinza nakuba bya bwerere kuba kati ntengeetera mu mazzi woyagala okukoowa nakwabulira ne babikulangira oyinza n'okwetta oyo atalumwa kukyayibwa musuutibwa tebutaba buli nga nduyita na lukumukumu terikiruma nga kwemaliza munno ne by'oyiya oyiyiza atakuliko mukwano ekikesho okuleeta endowooza enkyamu ate nze ku lwange bukyawe ng'okyanze businga n'okwekyoto era ddala okufa tekumanyo yo yasooka nali simanyi nti ndikoyebwa nsigale nti tuka okwawulira ensi eno nga mbuliddwa we nfuna obuweerera bange ne byenkola ntuyanira obwereere eby'emikwano y'ebindaza wanze laba mu nju eka mpulukuma bw'omu nti era ekitiika ti ngwa mukyabayaaye ntuuse okubalirwamu bakyamu kuba mpaawa nneenyumiririzaamu nze naawe okiraba ekyo kiri mu bbanga ani ali ntaase okuswala mu nsi ntyo sirina kikyamu kyenneewulira nze nti oba obulamu mbubuusabuusa ntyo omuto nti mu bato byensi enjoya mu ngeri ng'eno abakyebuuza nkumungeno bwe baseka kyokka ndabye okufuuka ekisekererwa nina fayida ki kati ddala mu nsi kuzoŋŋanira nti mu ddungu ly'ekkwano sirina kitiibwa terina wekimba gye bava bamanyira mu ngeri embyennyo etyo kyayibwa bannange ebuba obubalagaza embogeza ku kamulali nze kati nsitunkana nditereerya ntya ye ng'obukyawe bunjigijja musanga lino abamu mbuuza mbaanukule ntya nze ndyetottola ndituusawaye ekyamu esaza akajegera mangu ago teyakimbulira yandeka mu bbanga kiwanneetamu okutuuka ku seeryo nze obutakimanya ekyo kinnuma nnyo nnyo ndiwandiisa obugambo ku kakiiti akampisiza mu wantu ogw'enjweka yantyako kyo eyali munnange eyanditutuddeko wendi ntogeraganyamuuko wandyogedde ekyakunyiiza munnange ne neetonda okusinga lwenjabulira kati bwe nnyimba ennyimba mulimbulanka n'ebirowoozo enfaafa okwebaka mu birooto era ndogojja nange okumuka bannange keba emboozi nga tunyumya bidobonkana mu nsetenkana lulejjo natumayo sawunde ne sentongo bye banzirizanga nga bimmala amaanyi bwe baale mwane neegayirira majiidu atuuke yamanya ekirala ku bintu ebyo naye yadda yanjala engali nsaati ngaalemereddwa nti tuli mu bbanga bangumyagumiza ku kyensonga eyo naye weerere ndi ku lusuubo nze tumire ku kinga ndi mu mafaya nti buuza mmwe sawuda ne sentongo mwe byabalemye ebyalemye ne majiidu ne boogere gyali bazibuka endagati obaoliawo naye yandigezezaako sirina kyakkola mbirekedde mungu kyokka nswadde mu maaso g'abandi mpuusa amawulu okudiba mu baagalana kikiro jjantya mu mikwano gyange kino kulibo kwe konga nzo muntu wetiwa na ye waba musajja akosibidde ndi mwetegefu okuwolere kwanga nze era bwabaayo kino kanjyanje mulabule ku kijomanyi kino bwali bakirojja bibambya byaliraga mwesyo ndayira mu linnya lya taata nze gwogonna mukwano gwe gonsalaganya entoto basajja bakulu ndabye ndi kujeeke ogwogonna mukwano gwe gonsalaganya entoto basajja bakulu ndabye ndi kujeeke mulekedde kuba nti obulumi bunyinze ne bwenjayana ne mungu tampulira naye mukama katonda w'amaanyi kitotuukula obukyayi mu nsi muno nonamulengerako okupaaka ya tekisi kanekedde mukomase ebbeeyi bandi banga bamutwalanga mfumbeeyo kale alabika yamala takyayinza nasamalirira katangwe ne mu mmotoka tabanga omukazi ono yankola kikyamu tabanga omukazi ono yankola kikyamu manyi sitaani asitama mubaagalana kali mu nsinza olunjolekedde kuba ntya kiwankozesa ebyekikwangala munnange bwe nali neeyabiza ng'ondaze newoosibidde kiwampamukira okutuusa ku seeryo eyakunzijako yanzisa yakuwashiye nonguyaguya okunkozesa entegeka ebyanfatoke ndi bisasuza kinze kale kankusabira emirembe ne munnoyo kuba olabika wammala tokyayinza kangume ebyensibwa ebityo bwe biba mungu bwali essaali nzisa ku kwa ppamba nanswadde empawo kati kyentaasa naye kennyini andabira wansi ati nanga bwemage sirina bwe mbimanyi eyakunzijako yanzisa yakuwashiye eyanneemaliza nga mpaawo kyenkukisa tewandimpe mukidde mu ngeri mbi etyo ebyama byaffe n'oyuza nga bw'okasuka wandi nkyayi byo n'otabyanje otyo yala wakakaso nkyawe gw'okunti ekikye nakkola wandigumyemu naye ompaddeyo mu mikono gy'abali basiki liba essanyu lyo kale oli wangeri nnyo nnyo kale yinaayina nnaakukola nti ate naye nnyawo wange oli wangeri nnyo nnyo kangume ebinzibwa ebityo bwe biba mungu bwali essaali nzisa ku kwa ppamba nanswadde mpaawo kati kyentaasa naye kennyini andabira wansi ati naye nga nangwa bwemage sirina bwe mbimanyi eyakunzijako yanzita yakuwashiye bwemaliza ntyo nga mpaawo kyenkukisa tewandimpe mukidde mu ngeri mbi etyo ebyama byaffe n'oyuza nga bw'okasuka wandi nkyayi byo n'otabyanje otyo yala wakakaso nkyawe kw'okunti kiki kye nakkola wandigumyemu naye ompaddeyo mu mikono gy'abali basiki liba essanyu lyo kale oli wangeri nnyo nnyo kale yinaayina nnaakukola nti ate naye nnyabo wange oli wangeri nnyo nnyo omuto nti obato kyensi enjuya mu ngeri ng'eno omuto nti obato kyensi enjuya mu ngeri ng'eno